mo sarena ke wana Jehova re a tsiba tso tledi matsonga gabo ke mo rena re re reduce tate o tlose lo sarena e fatse le tlaka tlakane batho ga ba sana bophelo na re a uritsa Jehova a ke o re utlwe tate a ke o re utlwe Jehova o modimo
Jehovah,
o kama zwa.